Yeah. I need a girl like you. Sure, you need a guy like me. Shopping spree, things that I will do. Only if you're wifey. And I see the way you're looking at me. You want as bad as I do. You know my steez, baby, tell me what to do. Swag on, swag on, swag, swagoo. Take you on a secret rendezvous. I'm fresh to death, my clicks are fresh. Yo, the breath of fresh air, nonetheless, yeah. Wengine wako party, mami, umeshika chati. Get used to the massage, ni kukande kacha party. Take you on a ride like a roller coaster. None will cost ya. Shingapi posa na hela tosha kuigeuza ukonga posta. Ayo misosi mitungi na pamba ki J-Mo. Bado minatamba na pay mo. Familia ikisaga tu meno. Kisema you ain't my mama ki J-Lo. Umezifuma cotton dome kwa suruwali. Ukakausha hukutaka hata nuso shari. Vicheche vikiniona vina piga nduru yani. Sometimes natafakari ni kuwache huru yani. Ma unamoyo waki ajabu. Nafunga bawe na kuwachia tabu. Nachofanya hau isi ni adhabu. Kwangu mejitoa mwanga kamoyo waki arabu. Napenda kujimix na washikaji. Viwanja tunapiga piga maji. Machizo na mikoko hatari. Ndo kisa kushobokewa na watoto wakali. Ndo mana mumeo wanapagawa. Kama mgonjwa ninayetafuta dawa. Pia kisha wika tumsala. Nachotamani mpaka ni onje yawe sawa. Punguza mashaka na mimi baby. Muda wote miniko makini baby. Sileti magonjwa don't worry. Pia kila ninachokukosea I'm sorry.
Slow down.